Lesi sihloko sizofundwa ngesonto eliqala ngoJanuwari 26 kuya kuFebruwari 1. Manje seniyisizwe sikaNkulunkulu. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, kade ningesona isizwe, kodwa manje seniyisizwe sikaNkulunkulu. Eyokuqala kaPetro isahluko 2 verse 10. Ingabe ungaphendula? Obani ababa isizwe esisha sikaJehova ekhulwini lokuqala? AmaKristu eqiniso kwakufanele azibonakalise kanjani ukuthi ayisizwe segama likaJehova? Obani abangabantu bakaJehova namuhla? Futhi yini ezinye izimvo kumele ziyenze ukuze zivikeleke phakathi nosizo olukhulu? Isigaba 1 no 2. Umbuzo. Iluphi ushintsho olwenzeka ngePentecost lika-33 CE? Futhi obani ababa amalungu esizwe esisha sikaJehova? IPentecost lika-33 CE laba inqophamlando kubantu bakaJehova emhlabeni. Kwenzeka ushintsho olukhulu ngalolo suku. Esebenzisa umoya wakhe, uJehova waveza isizwe esisha, u-Israyeli ongokomoya, u-Israyeli kaNkulunkulu. Ngokokuqala ngqa kusukela ezinsukwini zika-Abrahama, abantu bakaNkulunkulu babengeke besabonakala ngokusuka kwabesilisa babo. Kunalokho, uPawulu wabhala lokhu ngelungu ngalinye laleso sizwe esisha. Ukusoka kwakhe yilokho kwenhliziyo ngomoya. KwabaseRoma 2 verse 29. Amalungu okuqala lesi sizwe esisha sikaNkulunkulu kwaba abapostoli nabanye abafundi bakaKristu abangaphezu kwekhulu ababehlangene ndawonye ekamelweni eliphezulu eJerusalema. Kwathulelwa kubo umoya ongcwele owabenza baba amadodana kaNkulunkulu azelwe ngomoya. Lokhu kwaba ubufakazi bokuthi isivumelwano esisha sasesiqalile ukusebenza. Umlamleli waso kunguKristu futhi siqiniswe ngegazi lakhe. EyamaHebheru 9 verse 15 ifundeka kanje. Kungakho-ke engumlamleli wesivumelwano esisha. Ukuze kuthi, ngenxa yokuthi eye wafa ukuze ngesihlengo bakhululwe eziphambekweni ngaphansi kwesivumelwano sangaphambili. Labo ababiziwe bamukele isithembiso sefa eliphakade. Laba bafundi babe sebeba amalungu esizwe esisha sikaJehova, abantu bakhe abasha. Umoya ongcwele wabenza bakwazi ukushumayela ngezilimi ezihlukahlukene, ezazikhulunywa amaJuda namaproselite ayeze eJerusalema, evela kuwo wonke umbuso wamaRoma ezogubha umkhosi wamaJuda wamasonto, noma iPentecoste. Laba bantu bezwa futhi baqonda izinto ezinhle kakhulu zikaNkulunkulu amaKristu azelwe ngomoya ayezishumayela ngezilimi zabo. Isizwe esisha sikaNkulunkulu. Isigaba 3 kuya ku-5. Umbuzo. A. Yini uPetro ayitshena amaJuda ngosuku lwePentecoste? B. Iziphi izinyathelo ezilandelanayo ezaba nomthelela ekhuleni kwesizwe esisha sikaJehova phakathi neminyaka yaso yokuqala? UJehova wasebenzisa umpostoli Petro kubahole ekuvuleleni amaJuda namaproselithi ithuba lokuba amalunga alesi sizwe esisha, ibandla lobuKristu. Ngosuku lwePentecoste, uPetro watshena amaJuda ngesibindi ukuthi kumele amukele uJesu, umuntu ayembophele esigxotsheni, ngoba uNkulunkulu wayemenze inkosi noKristu. Lapho isixuku sibuza ukuthi kwakufanele senzeni, uPetro waphendula, "Phendukani! Yilowo nalowo kini abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu ngenjongo yokuthethelelwa kwezono zenu. Khona-ke nizokwamukela isipho sesihle somoya ongcwele." Izenzo 2 verse 22, 23 no-36 kuya ku-38. Ngalolo suku kwanezelwa abantu abangaba ngu-3,000 kuleso sizwe esisha sika-Israyeli ongokomoya. Ngemva kwalokho, ukushumayela kwabapostoli ngentshiseko kwaqhubeka kuthela ngokwengeziwe. Lesi sizwe esisha sasikhula. Kamuva, umsebenzi wokushumayela wafinyelela nakumaSamariya futhi waba nemphumela emihle. Umvangeli uPhilip wabhabhathiza amaningi kuwo, kodwa wazange awuthole ngaso leso sikhathi umoya ongcwele. Indikimba yebusayo eJerusalema yathumela abapostoli, uPetro noJohane, kulamaSamariya ayephendukile futhi bawabeka izandla. Amukela umoya ongcwele. Izenzo 8 verse 5, 6 no 14 kuya ku 17. Ngakho, lama Samaria nawo aba amalungu ka-Israyeli ongokomoya agcotshwe ngomoya. Ngo 36 CE, UPetro waphinde wasetshenziswa ekuvuleleni abanye ithuba lokuba amalungu esizwe esisha sika-Israyeli ongokomoya. Lokhu kwenzeka ngesikhathi eshumayeza induna yekhulu engumRoma uKoneliyu nezihlobo nabangani bayo. Umlando weBhayibheli uthi, lapho uPetro esakhuluma, umoya ongcwele wehlela kubo bonke ababengewona amaJuda ababezwa izwi. Futhi abathembekileyo ababeze noPetro ababengabalabo abasokile, bamangala, ngobe isipho samahala somoya ongcwele sasithulelwe naphezu kwabantu besizwe. Izenzo 10 verse 44 no 45. Ngakho amakholwa ayengabezizwe abangasokile ayesevunyelwe ukuba abe amalungu esizwe esisha sika-Israyeli ongokomoya. Isizwe segama lakhe. Isigaba 6 no 7, umbuzo. Amalungu esizwe esisha ayezoba isizwe segama likaJehova ngaziphi izindlela? Futhi akwenza ngezinga elingakanani lokhu? Emhlanganweni wendikimba ebusayo yamaKristu ekhulu lokuqala owaba ngo-49 CE, umfundi uJakobe wathi, uSimeon uPetro useyilandise ngokuphelele indlela uNkulunkulu anaka ngayo izizwe ngokokuqala ukuze athathe kuzo isizwe segama lakhe. Izenzo 15 verse 14. Lesi sizwe esisha esibizwa ngegama likaJehova sasiyohlanganisa amakholwa angamaJuda nangewona amaJuda. Kamuva, uPetro wabhala, kade ningesona isizwe, kodwa manje seniyisizwe sikaNkulunkulu. UPetro wachaza umsebenzi wawo ngokuthi, niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, isizwe esiyimpahla ekhethekile, ukuze nimemezele kabanzi ubuhle balo owanibiza, ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Eyokuqala kaPetro isahluko 2 verse 9 no 10. Kwakumele amemezele udumo lwalowo ayemelela futhi akhazimulise igama lakhe obala. Kwakumele abe ufakazi abanesibindi bakaJehova, umbusi wendawo yonke. Njengoba kwakunjalo ngu-Israyeli ongokwenyama, uJehova wabiza amalunga ka-Israyeli ongokomoya ngokuthi isizwe engisibumbele sona ukuba silandise ngodumo lwami. Isaiah 43 verse 21. Lawo maKristu okuqala adalula bonke onkulunkulu bamanga ababekhulekelwa ngaleso sikhathi ngokumemezela ngesibindi ukuthi uJehova ukuphela kaNkulunkulu weqiniso. Afakaza ngoJehova nangoJesu eJerusalema nakulo lonke laseJudiya neSamariya nasezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba. Izenzo 1 verse 8. Isigaba 8, umbuzo. Umpostoli Paul wabaxwayisa ngani abantu bakaNkulunkulu ekhulwini lokuqala? Umpostoli Paul ungomunye wamalungu ayenesibindi esizwe segama likaJehova sekhulu lokuqala. Emi phambi kwezazi zefilosofi ezingamaqaba, wabufikela ngesibindi ubukhosi bukaJehova, uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, inkosi yezulu nomhlaba. Izenzo 17 verse 18 no 23 kuya ku 25. Ngasekupheleni kohambo lwakhe lwesithathu njengesithunywa sevangeli, uPaul waxwayisa amalungu esizwe segama likaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ngemva kokuhamba kwami kuzongena izimpisi ezicindezelayo phakathi kwenu, futhi ngeke ziwuphathe ngozwela umhlambi. Naphakathi kwenu ngokwenu kuzovela amadoda, akhulume izinto ezisontekile ukuze amonyule abafundi ukuba bawalandele. Izenzo 20 verse 29 no 30. Lokhu kuhlubuka okwabikezelwa kwase kubonakala ngokucacile ngasekupheleni kwekhulu lokuqala. Isigaba 9, umbuzo. Kwenzekani ngesizwe segama likaJehova ngemva kokufa kwabapostoli? Ngemva kokufa kwabapostoli, ukuhlubuka kwachuma futhi kwaveza amasonto elobukholwa. Kunokuba azibonakalise eyisizwe segama likaJehova, amaKristu ayisihlubuke aye alisusa ngisho nokulisusa igama likaNkulunkulu ezinguqulweni zawo zeBhayibheli eziningi. Aye amukela imikhuba yobuqaba futhi ahlambalaza uNkulunkulu ngezimfundiso zawo ezingasekelwe embhalweni, ngezimpi zawo ezingcwele nangokuziphatha kwawo okubi. Ngenxa yalokho, kwaphela amakhulu amaningi eminyaka uJehova enedlanzana nje labakhulekile abathembekile emhlabeni, engenaso isizwe esihlelekile segama lakhe. Ukuzalwa kabusha kwesizwe sikaNkulunkulu. Isigaba 10 no 11, umbuzo. A. Yini uJesu ayibikezela emfanekisweni wakhe kakolweni nokhula? B. Umfanekiso kaJesu wagcwaliseka kanjani ngemva kuka-1914 futhi kwaba namuphi umphumela? Emfanekisweni wakhe kakolweni nokhula, uJesu wabikezela isikhathi sobusuku obungokomoya esasiyoba umphumela walokho kuhlubuka. Wathi, ngesikhathi abantu besalele, udeveli wayohlwanyela ukhula ensimini indodana yomuntu eyayihlwanyele kuyo imbewu kakolweni. Kwakuyokhula ndawonye kuze kube isiphelo sesimiso sezinto. UJesu wachaza ukuthi imbewu enhle imelela abantwana bombuso, futhi ukhula lumelela abantwana bomubi. Phakathi nesikhathi sokuphela, indodana yomuntu yayiyothumela abavuni, izingelosi, ukuba zihlukanise okolweni ongokomfanekiso okhulini. Abantwana bombuso babeyobuthwa. Kwenzeka kanjani lokhu? Futhi kuhlobene kanjani nokuba kaJehova nesizwe emhlabeni? Isiphelo sesimiso sezinto saqala ngo-1914. Phakathi nempi eyaqashuka ngalowo nyaka, amaKristu agcotshiwe ayizinkulungwane ezimbalwa, abantwana bombuso, ayethunjwe ngokomoya yiBhabhiloni elikhulu. Ngo-1919, uJehova wawakhulula, wenza kwaba nomehluko ocacile phakathi kwawo nokhula, noma amaKristu mbumbulu. Wabuthela abantwana bombuso esizweni esihlelekile, egcwalisa isiprofetho sika-Isaya. Ingabe izwe lingazalwa ngemihelo ngosuku olulodwa? Noma ingabe isizwe singazalwa ngasikhathi sinye? Ngoba iZiyoni lifikelwe ukusikwa futhi lazala amadodana alo. Isaya 66:8. IZiyoni, inhlangano kaJehova yezidalwa zomoya, lazala amadodana alo agcotshwe ngomoya futhi lawahlela aba isizwe. Isigaba 12. Umbuzo. Abagcotshiweyo bazibonakalise kanjani ukuthi bayisizwe segama likaJehova namuhla? NjengamaKristu okuqala, abantwana bombuso abagcotshiwe babezoba ofakazi bakaJehova. U-Isaya 43:1-11 ufundeka kanje. Manje yilokhu akushilo uJehova, umdali wakho Jakobe, nombumbi wakho Israyeli, ungesabi, ngoba ngikuhlengile. Ngikubize ngegama lakho, ungowami. Amavesi 10:11 afundeka kanje. Ningofakazi bami, usho uJehova. Yebo inceku yami engiyikhethile, ukuze nazi futhi nibe nokholo kimi, niqonde ukuthi ngisenguye. Ngaphambi kwami kwakungekho uNkulunkulu owabunjwa, nangemva kwami kwaqhubeka kungekho noyedwa. Mina ngikuJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Ngakho, babezohluka ngokuziphatha kwabo kobuKrestu, nangokushumayela lezi zindaba ezinhle zombuso ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke. Matthew 24:14. Ngale ndlela, baye basiza abaningi, eqinisweni izigidi, ukube babe nokuma okuhle phambi kukaJehova. UDaniel 12:3 ufundeka kanje. Abanokuqondisisa bayokukhanya njengokukhanya komkhathi, nalabo abaletha abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade. Sizohamba nani? Isigaba 13-14. Umbuzo. Yini okumele labo abangewona ama-Israyeli angokomoya bayenze ukuze bakhulekele futhi bakhonze uJehova ngokwamukelekayo? Futhi lokhu kwabikezelwa kanjani eziprofethweni zeBhayibheli? Sibonile esihlokweni esedlule ukuthi kwa-Israyeli wasendulo abezinye izizwe babengamkhulekela uJehova ngokwamukelekayo. Kodwa labo bantu kwakufanele bazihlanganise nabantu bakaJehova besivumelwano. Nanamuhla, labo abangewona ama-Israyeli angokomoya kumele bazihlanganise nabantu bakaJehova, abantwana bombuso, ofakazi bakaJehova abagcotshiwe. Ukuthutheleka kwabantu abaningi ukuze bakhulekele uJehova nabantu bakhe kulesi sikhathi sokuphela kwabikezelwa abaprofethi ababili basendulo. U-Isaya waprofetha, izizwe eziningi ziyohamba zithi, uzani sikhuphukele entabeni kaJehova, endlini kaNkulunkulu kaJakobe, uzosifundisa izindlela zakhe, sihambe emkhondweni yakhe. Ngoba umthetho uyophuma eZiyoni, nezwi lika Jehova eJerusalema. Isaya 2 verse 2 no 3. Ngokufanayo, umprofeti uZakharia wabikezela ukuthi amaqembu abantu amaningi nezizwe ezinamandla ziyofika impela zizomfuna uJehova wamabutho eJerusalema nokumnxusa uJehova. Wawachaza ngokuthi amadoda ayishumi avela kuzo zonke izilimi zezizwe. Lawo ngokomfanekiso ayeyobamba ingubo ka-Israyeli ongokomoya. Athi, sizohamba nani, ngoba sizwile ukuthi uNkulunkulu unani. Zakharia 8 verse 20-23. Isigaba 15. Umbuzo. Ezinye izimvu zihamba nama-Israyeli angokomoya kumuphi umsebenzi? Ezinye izimvu zihamba nama-Israyeli angokomoya emsebenzini wokushumayela izindaba ezinhle zombuso. Ziba ingxenye yabantu bakaNkulunkulu. Zibe mhlambi munye nabagcotshiweyo ngaphansi kamalusi munye uKristu Jesu. UJohane 10 verse 14-16 ufundeka kanje. Mina ngingumalusi omuhle. Ngiyazazi izimvu zami nezimvu zami ziyangazi. Njengoba nje ubaba engazi, nami ngiyamazi ubaba. Futhi nginikela umphefumulo wami ngenxa yezimvu. Futhi nginezinye izimvu esingezona ezalesi sibaya. Nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye. Thola isivikelo phakathi kwabantu bakaJehova. Isigaba 16. Umbuzo. UJehova uyoyiletha kanjani ingxenye yokugcina yosizo olukhulu? Ngemva kokubhujiswa kweBhabhiloni elikhulu, abantu bakaJehova bayohlaselwa nxa zonke. Futhi ngaleso sikhathi kuyodingeka sibe sesivikelweni uJehova ayosinikeza izinceku zakhe. Njengoba lokhu kuhlasela kuyosho ukuqala kwengxenye yokugcina yosizo olukhulu, nguJehova ngokwakhe oyoqondisa izinto futhi akhethe isikhathi esifanele salolu suku lwamanqamu. Ngaleso sikhathi, uGogi uyohlasela isizwe esibuthwe ezizweni, abantu bakaJehova. Lokho kuhlasela kuyobangela uJehova ukuba akhiphe izahlulelo zakhe kuGogi nasemabuthweni akhe. UJehova uyokhulisa ubukhosi bakhe, angcwelise negama lakhe, ngoba uthi, ngokuqinisekile, ngiyozenza ngaziwe phambi kwamehlo ezizwe eziningi, ziyokwazi ukuthi nginguJehova. Hezekiel 38 verse 18-23. Isigaba 17 no 18. Umbuzo. A. Lapho uGogi ehlasela abantu bakaJehova, iziphi iziqondiso abayozithola? B. Yini okumele siyenze uma sifuna isivikelo sikaJehova? Lapho uGogi eqala ukuhlasela, uJehova uyotshela izinceku zakhe. Hambani bantu bami, ngenani emakamelweni enu angaphakathi, nivale iminyango yenu ngemva kwenu. Zifihleni umzuzwana nje kuze kudlule isijeziso. Isaya 26 verse 20. Ngaleso sikhathi esibucayi, uJehova uyosinikeza iziqondiso ezisindisa ukuphila. Futhi kungenzeka ukuthi la makamelo angaphakathi ahlobene namabandla esikuwo. Ngakho-ke, uma sifisa ukuzuza esivikelweni sikaJehova phakathi nosizo olukhulu, kumele siqaphele ukuthi uJehova unabantu emhlabeni, abahlelwe baba amabandla. Kumele siqhubeke sisohlangothini lwabo futhi sisigcine siseduze nebandla esikulo. Kwangathi singahlanganyela nomhubi ngezinhliziyo zethu zonke ekumemezeleni ukuthi insindiso ingekaJehova. Isibusiso sakho siphezu kwabantu bakho. Ingabe ungaphendula? Wobani ababa isizwe esisha sikaJehova ekhulwini lokuqala? AmaKristu eqiniso kwakufanele azibonakalise kanjani ukuthi ayisizwe segama likaJehova? Wobani abangabantu bakaJehova namuhla? Futhi yini ezinye izimvo kumele ziyenze ukuze zivikeleke phakathi nosizo olukhulu? Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe iya engosini ethi www.jw.org. Sesiphelile isihloko.